Wimfana musuko izabantu batshela mangu tine male nini yebenu sendene Wimfana wenu kotisa bantu
batshela mangu
kangana yebenu sendene
Wabatshela mangu
Wimfana musuko chapaza bantu
batshela mangu
tine male nini yebenu sendene
Wabatshela mangu
Wimfana musukotisa bantu
batshela mangu
kangana yebenu sendene
Wabatshela mangu
yebenu sendene
Wabatshela mangu
Wimfana musukotisa bantu batshela mangu kangana yebenu sendene Wimfana musukotisa bantu
batshela mangu
tine male nini yebenu sendene
Wabatshela mangu
Wimfana musukhapaza bantu
batshela mangu
kangana yebenu sendene
Wabatshela
Wimfana musukotisa bantu
batshela mangu
tine male nini yebenu sendene
Wabatshela mangu
Wimfana wenu kotisa bantu
batshela mangu
kangana yebenu sendene
Wabatshela mangu
Oh,
Ngisho ngoba phela la ushaya ikhona ushayibona bahambi nje oqondana. Ngibone hle kakancane uthoba uphopha ungose wathi yahle mana kancane ngutshele nakho umlandi wami omfishane ngoba ngiyazi vele uyathanda ukuba yini. Ngihleli phezulu enhlabeni zasedancane ngithe qwasha ekinobheni ngibeka umzamo umfokandlovu kanti kwibhesija ngibagxobagxoba ngomadoda umfokantinile abaningi bathi udlokisile. Kwikosini ngibagxoba ngomfana omncane osemaqumini abanye abathi ngedlane mina ngithunongeke. Ngithi ngiqoshe ngifile kwikibhoti ngoba ikhona imvembembe namahlalela uma uthanda ungasho uthi ukhetha phasi. Ngithi bafakazele mfana ngoba lahlekele ushu wakaka ha awubheke ufike isingisi ngizokushaya unye. Ngithi ngibonga bonke abafana bami ngibonga itshe ncane ukuba ngigubane ngiphinde ngibonga usponsela ukuwaqombela. Ngithi ngibonga isikhulu sami uponyaphasi bathi sifile kanti asifile lendaba sinoqwembu emhlane lalelani lana-ke bafowethu. Ngithi yini sengihele sesonibona sonibona ngoDisemba niyazi nani babe sekunzima kakhulu abafana bakwethu intimisi babe sebehlula amagugu sebethi amen. Ngithi emaunemali encane eshona ngizokwehlisela.